uSamuweli wesibili isahluko 13 uverse 1. Kwathi emva kwalokho u-Absalomu indodana kaDavide wayenodadewabo ubukekayo ogama lakhe linguThamari. U-Amnoni indodana kaDavide wamthanda. Verse 2. U-Amnoni wajilajileka waze wagula ngenxa dadewabo uThamari ngokuba oyintombi. Kwangenakwenzeka emehlweni ka-Amnoni ukwenza lutho kuye. Verse 3. Kepha u-Amnoni wayenomngane ogama lakhe linguJonadaba, indodana kaShimeya umfowabo kaDavide. UJonadaba wayengumuntu onobuqili kakhulu. Verse 4. Wathi kuye, uzacelani kanjalo wena ndodana yenkosi imihla ngemihla na? Ungangitshele na? Wathi u-Amnoni kuye, ngithanda uThamari udadewabo ka-Absalomu umfowethu. Verse 5. Wayesethi uJonadaba kuye, lala embhedeni wakho uzishaye ogulayo. Lapho eseza uyihlo ukubona uthi kuye, ake kuze uThamari udadewethu angiphe ukudla, akulungise ukudla emehlweni ami ukuba ngikubone ngikudle esandleni sakhe. Verse 6. Wayeselala phansi u-Amnoni wayishaya ogulayo. Isifikile inkosi ukumbona, u-Amnoni wathi enkosini, ake kuze uThamari udadewethu enza amaqebelengwane amabili phambi kwami ukuba ngidle esandleni sakhe. Verse 7. UDavide wayesethumela endlini kaThamari ngokuthi, hamba manje uye endlini ka-Amnoni umnewenu umlungisele ukudla. Verse 8. Wayesehamba uThamari waye endlini ka-Amnoni umnewabo, wayelele phansi, wathatha inhlama yeqova, wenza amaqebelengwane phambi kwakhe, wawapheka amaqebelengwane. Verse 9. Wayesethatha ikhanzi, wawathulula phambi kwakhe, kepha wala ukudla. U-Amnoni wathi, khipha bonke abantu kimi, baphuma bonke kuye. Verse 10. Wayesethi u-Amnoni kuThamari, letha ukudla ekamelweni lami ukuba ngidle esandleni sakho. Thamari wathatha amaqebelengwana awenzileyo wawangenisa ekamelweni lika-Amnoni umniwabo. Verse 11. Lapho wasondeza kuye ukuba awadle, wambamba wathi kuye, woza ulale nami dadewethu. Verse 12. Yena wathi kuye, cha mnewethu, ungangiphoxi ngokuba kufanele ukuba kwenziwe kanjalo kwa-Israyeli, ungenzi lobubula. Verse 13. Mina ke ngingayazi nehlazo lami na? Nawe uyakuba njengomunye wezibulo zaka-Israyeli, ngalokho ake ukhulume nenkosi ngokuba ayikukunqabela nawe. Verse 14. Akuvumanga nokho kulalela izwi lakhe, kepha ngokuba wayenamandla kunaye wamphoqa walala naye. Verse 15. U-Amnoni wayesemzonda ngenzondo enkulu kakhulu ngokuba inzondo amzonda ngayo abankulu kunothanda kade emthanda ngalo. U-Amnoni wathi kuye, vuka uhambe. Verse 16. Yena wayesethi kuye, lobu bubo kungixosha bukhulu kunalokho okunye okwenze kimi, kepha kavumanga kumlalela. Verse 17. Wayesebiza inceku zakhe eyayisebenza kuye wathi, khiphela phandle lo wesifazane asuke kimi uhluthulele emnyango emva kwakhe. Verse 18. Wayenengubo enembala ngokuba amadodakazi enkosi ayeyintombi ayegqoka izingubo ezinjalo. Leyo nceku yayisimkhiphela phandle yathululela emnyango emva kwakhe. Verse 19. UThamari wayesezithela ngomlotha ekhanda, wayiklebhula ingubo yakhe nembala owayeyigqokile, wathwala izandla ekhanda, wamuka ihamba ekiliwalo. Verse 20. Absalomu newabo wathi kuye, umnewenu u-Amnoni kade nawe na? Thula, dadewethu, ungumnewenu, ungabeki inhliziyo yakho kulento. UThamari wahlala eyisikhwebu nje endlini ka-Absalomu umnewabo. Verse 21. Isizwile inkosi uDavide zonke lezo zinto, yathukuthela kakhulu. Verse 22. Absalomu akakhulumanga okuhle noma okubi ngokuba Absalomu wamzonda u-Amnoni lokhu emphoqile udadewabo uThamari. Verse 23. Kwathi emva kweminyaka emibili epheleleyo u-Absalomu wayenabagundi bezimvu eBhali Hasori eliseduze no-Efrayimi. U-Absalomu wamema wonke amadodana enkosi. Verse 24. Absalomu waya enkosini wathi, "Bheka inceku yakho inabagundi, mayihambe inkosi nezinceku zayo nenceku yakho." Verse 25. Inkosi yathi u-Absalomu, "Qha ndodana yami, masingahambi sonke, funa sikusinde." Wayicindezela nokho ayivumanga ukuhamba, kodwa yambusisa. Verse 26. Absalomu wayesethi, "Uma kunjalo, makahambe nathi umfowethu Amnoni." Inkosi yathi, "Uyakuhambelani nawe na?" Verse 27. Absalomu wayicindezela yaze yavuma ukuba u-Amnoni nawo wonke amadodana ahambe naye. Verse 28. Absalomu wayala izinceku zakhe ngokuthi, "Bhekani, lapho inhliziyo ya-Amnoni ithokoza ngewayina lapho ngithi kini, bulalani u-Amnoni nimbulale ningesabi, angithi mina nginiyalile na? Yimani isibindi nibe ngamaqhawe." Verse 29. Iy'nceku zika-Absalomu zenza ku-Amnoni njengokuyala kuka-Absalomu. Amadodana wonke enkosi ayesesuka, yileyo naleyo yakhwela umnyuzi wayo ayabaleka. Verse 30. Kwathi besesendleni kwafika izwi kuDavide lithi, "Absalomu ubulele wonke amadodana enkosi, akusalanga neyodwa yawo." Verse 31. Inkosi yayisisuka yakebhula ingubo zayo yalala emhlabathini, nazo zonke izinceku zema lapho izingubo zazo ziklebhukile. Verse 32. UJonadabi indodana kaShimeya, umfowabo kaDavide, waphendula wathi, "Inkosi yama ingathi babulele izinsizwa zonke amadodana enkosi, lokhu ngu-Amnoni yedwa ofileyo, ngokuba lokho kwakunqunyiwe ngomlomo ka-Absalomu kusukela kulolo suku aphoqa ngalo udadewabo uThamari." Verse 33. "Ngalokho inkosi yami inkosi mayingabeki into enhliziyweni yayo yokuthi wonke amadodana enkosi afile, ngokuba ngu-Amnoni yedwa ofileyo." Verse 34. Kepho u-Absalomu wabaleka. Insizwa elindayo yaphamisa amehlo ayo yabuka, bheka kwaqhamuka abantu abaningi ngasendleleni yentaba emva kwayo. Verse 35. UJonadabe wathi enkosini, "Bheka amadodana enkosi ayeza, kunjalo njengokusho kwenceku yakho." Verse 36. Kwathi eseqedile ukukhuluma, bheka afika amadodana enkosi adazuluka akhala, nenkosi nazo zonke iy'nceku zayo zakhala ngokukhala okukhulu. Verse 37. Kepho u-Absalomu wabaleka waya kuTalimayi indodana ka-Amihudi, inkosi yaseGeshuri. UDavide walilela indodana yakhe zonke insuku. Verse 38. Wabaleka-ke u-Absalomu waya eGeshure wahlala khona iminyaka emithathu. Verse 39. Inkosi uDavide yalangazelela ukuya ku-Absalomu ngokuba yayisiduduzekile ngom-Amnoni ibona ukuthi sewafa.